Oh yeah.
It's Vaco. I love you, baby. I love you.
So I made it.
Oh baby, my sweetheart. Najivunia kwenye dunia, waisikukuona before. So sura shapu hata macho yako kauna sinzia, kwako isha ninginia, kitanzi kimenka bako. Penzi kina cha kisima, nimesha za masele. Kwenye fitina watachina, wambia kuna mbacho sipewa.
Records.